Tumesha data na hili gelo lasta Shut bad brain now nearly wa ex-plasters Hey Dark Master, tembeze chata Kisha nipe kipaza ni ubiri kama pasta Yane geto ni menge shatukuta Lakini masela batu na kuma kutafuta Bado tunazisaka, tako nye vichaka Tafta ya choka kichoka ndo mesha pata Yapo sometimes kile kitu nachopata Ni itofoti kabisa nkile hasa nachotakila Mwanaume razima tujifunze kubizika Kwani ukichagua zana ukawi kutoka kapa Yani wote ya tuwezi kuwa sawa Na ndo mana wapinzani wajadi mnapagawa Kama nipo juu ni juu Nigoji chini au nipate juu Vunjike guma superstar tunangaa Kwa pamba tunazovazi na pichi njaa Ila tunapokaa ingine nyumbo dongo nyasi Mlango wagunia Dani hakuna kikombe mwiko wala sufuria Zaidi ya kiberiti tunakipande cha mkeka Na kisha kula mambo yangu naweka Wala sio natali kula dona daga Siku nyingine waje uone wamelala na njaa Na usione tumepinda migongo Kazani ni vibiongo Pengine ni ufupi tu wa mlango Wendelea kula biacha minka pate gongo Mladi wote tu esteem your life ya kibongo
Sela Sela kitu gani fanya mwana Mimi sela mano sawa Una bana, mimi sela, ata chaina chenigana Mimi sela, nona kina kuja kiyama Mimi sela, kitu gani fanya bana Mimi sela, mano sawa una bana Mimi sela, ata chaina chenigana Mimi sela, nona kina kuja kiyama Maisha ya kisela, sisawa na usela mavi Kunya waziwazi, kama unafofikiri mdwanzi Acha unazi, nipe nafasi, mini weke wazi Wauna fikiri usera ni kwa pora watu Kulazimisha watu eti wale saa tatu Iyo tabia still meipata wapi Wakati usera kama rasi Jara stafari ana wasi Usivomie vomie vitu ovyo utaenda kombo Nsela mtu safi na na moyo safi wakiskauti Kama rida nyaki au master shafi za wama nani
Nsela kitu gani fanya mwana Mimi sela mano sawa unabana Mimi sela ata chaina chindigana Mimi sela nona kina kuja kiyama Mimsela kitu gani fanya bwana Mimsela mano sawa unabana Mimsela ata chaina chindigana Mimsela nona kina kuja kiyama
Walishaomba mechi mwanangu ili watupige Tukishafika ututimue mazaga zaga yaibe Eti kisa nubaku suna mwamedi kauzibe Aha kumbe unafikiria gatudezo Iweje maneno yako mengi kuliko maelezo Ganga mafumba buku 20 mpaka 60 Keyara bado nipo makini Na nafikiri nilini ntawini Kila mtu namhusa naambia yuko polini Na mwa kushika mpini Kusonga mbele Nasikia uchungu nabambio jumanecha ni mtu wa misele Mambo enyecha mtoto changedele Cheze ucheze kama pele I say, baka kitu kana tuanga Hango dili zime kushinda sasa unawanga Leo ni leo, asema ekesho mwongo
Mimsela, kitu gani fanya mwongo